anawele lumari tani Isesi mwana mdogo wakane apodo ne okiweya Igula epidi yukika wano achalo dhano enyalo dewa kendo anyalo chemo giruodhi Okano we tingo wanga walo karango godeni malkonywa wakado to baba amana kumi Anawele lumari tani Isesi mwana mdogo wakane apodo ne okiweya Igula epidi yukika wano achalo dhano enyalo dewa kendo anyalo chemo giruodhi Okanawe tingo wanga walo karango godeni malkonywa wakado to baba amana kumi Turugeno wakume kende Ene monya lolo kosiganwa Owon ongeyo chendro ne kumwa Warite ewi chongwa Pachrodwa opogore imardano Ene dier bende Nigeno kumruwa fenhawi Wake turugeno wakume kende Ene monya lolo kosiganwa Owon ongeyo chendro ne kumwa Warite ewi chongwa
Nimoro wapakwodo Anduwa wene kimon Jaritwa opnur kendo nindo okdenterengan Kadine okobedo jaka kumwa Masenche dine omumuwa
Onge onge isamu yuwa anami babana
Ineko kando ema agoyoni Kumse chupa nyakaka Nimoro wapakwodo Anduwa wene kimon Jaritwa opnur kendo nindo okdenterengan Kadine okobedo jaka kumwa Masenche dine
omumuwa Onge onge isamu yuwa anami babana
Ineko kando ema agoyoni Kumse chupa nyakaka Nimoro wapakwodo Anduwa wene kimon Jaritwa opnur kendo nindo okdenterengan Kadine okobedo jaka kumwa Masenche dine
omumuwa Onge onge isamu yuwa anami babana
Ineko kando ema agoyoni Kumse chupa nyakaka Nimoro wapakwodo Anduwa wene kimon Jaritwa opnur kendo nindo okdenterengan Kadine okobedo jaka kumwa Masenche dine
omumuwa Onge onge isamu yuwa anami babana
Ineko kando ema agoyoni Kumse chupa nyakaka